Osigia tena. Never took a time. Baby, never took a time. Ni kama jenereta umeniwasha upepo wa penzi nipoa so baridi ya sweta hii baby tandasa mikono yako ni jedai niungeshe nipuleze na raha zako baby nijalize pigi zizi nituleze likujua lazima nimaleze niungeshe nipuleze na raha zako baby nijalize Nizeze, nitulize, nikujua lazima nimalize. Oh baby, hami, so kwenye penzi lako, moto haupoi. Navotoka time wewe ni wangu. Oh baby, hami, so kwenye penzi lako, moto haupoi. Navotoka time wewe ni Maiji na venye raha zako nazifaidi hakwenye bendi wanafundi gaidi nitateseka tumu.